nangumhlolo.
Bengicela sibonisane, cela sixoxisane ngothando lwethu. Ngicela ungiphathe kahle kwesweti malavo. Uthando lwethu vutha amalanga abe. Ngithandile nanomuntu mongazi. Uthando lwethu vutha Ngicela ungiphathe kahle kwesweti malavo. Uthando lwethu luvutha amalanga abe. Ngithandile nanomuntu mongazi.